bangamba mbu mwasima obubozi bwange bwennabanyumiza temwali kabi mukama yeebale kubawa ekyo kuba baddembe n'okujjumbira abanyumya ffe nze kwennamanyira bwe mwasima kwe kuddira emikono n'egiyitabaala mu nsawo zammwe oyo akuyita okweyimbya nze sirina kyakkola mukama yeyannonda nga tobisiimye kwata gagonze nanga tanzijanjabe tombikkuza bbwa lyange mbu tebinyumikala akukakaaniwe sembeka ebbamba tebikwasa bwongo bya busa n'aba abatuyita ababbi maatakukutte mu nsawo obannanga okubba kutya mbu tubaseera ssente okutuwulira oluyimba si mmere nti bw'otoli obulamu ku siddagala lye tuseera tuti nti bwe linaakulema ne mwami walumba kusaabadde n'abo abatuvuma bwe twagwenya kirasambyako jjeyo omwana wo tagenda atyo wammamu abaasima ne leero ntuuse tutandikira eluli we twakomera banayinze siyimbira kumpaana ampaana mulina esupa wange josephine n'olwekyo seetya nze njogera ebikyamye bwe muli nkyawa ttabu yammwe olwaleero munywere mwennamba tabaala enkokoka etabaala musanja luno mirembe gy'ensi yegyasooka kigamba okuwasa yeyiyo gye kyatandikira ani yawasanga kanneebuuze mmale neddemu nti omusajja ye yawasanga mulembe guguno ogwakyuka ogw'abakazi okuwasa bakajjadde ku ntebe yaffe nga ddala omukazi yalamulanze obuyinza bw'abasajja bwalaga wali kanneebuuze ate nze kinnuma okukira ebbwa be bakazi abakulu okuwasa obuvubuka asaize nto n'obukyasoma tebalobozaako bwakakwatakaakola akyasobola kukeefunza kale oli mukazi otuuludde n'ekitiibwa kyabakwebuuzaako obangi nnyo okukuteena akaana akato katyokewawa ne kumawa olumu biseera byako we kasomera kaaka otuwuuse n'akukazaala kokazizza mu kisenge kye weweese balina n'emmota egamba mbu benzaala mbamanyi gwe gwekiruma genda ofwe kiki ekikusiwa nnyabo wange ekitakuweza eki kitakuganya kwekomako wennoosense busowedde nsowalabane n'abavubuka banakutula olulijiriji nze ekyo kinnuma sitereera kubanga n'abatuzaala ababyekoze bangi nnyo naffe watuzaala atukuze okwagala ebbujja eryo wetwenkana oweebuze kyokka kiruma kijigijja omukadde akuzaala okukwesettaza tolabanga nyaffo bambulamu bwokyeyinza wandifumbiddwa ekyo n'ekikira okwemagula oluusi nno ne kitaffe yafaane tukuleka mu njuku bwa nnamwandu weewejjeeke woowasiriza omusajja omwa kitaffe erikiginaale n'omuli kupakya empi tukuyiyiza ennyama nnyaffe olye ofumbira mutiini wo okwalya nga amweyagala mu nju ya taata mulidoodomera entuyo zaffe kweririya liri eno mweribejjagala alabayo bwatuuka n'okulitulaga mbweyogitamwe kitaffe nnabakiyo palazaiti nze ekyo kinjo kyabwokyanga omuliro kimbukujja maama kimbabugirira sitereera bwe tukukyawanga mmami waffe totunenyanga kubanga ggwe weekola ebitatuuka gambo bakazi kutwewasiza sikyankisa oba tukuba n'embaga abaakata n'obuyinza n'abweza nga yakugulira n'empale ngera n'omusolo akukuweera takoma okuwakiri yeetunda n'afuba okulaba nti akwezizza oli kati owe ne bw'oba n'amaka agakusuuza ng'eggobe lyalonze mu bitafutafu lyekansa kyavayo kulatu ekyo kimbulo kyabanoonya musaayi kumudda butaajimuke wenani entamatama zagwa damu sayi kwange lishoguna kubumba kamatamati okukakana nga kwononye tomuzadde namusina kindi ngosirwadde gwenno saagirako kugwa lwolabe bwe litakuddemu nti sefolo zawo bwanzitandika nze buli lwe ntunula ku bakazi abo n'obukowekowe bujula okunneemanya tulabye n'edduniya egenze eno kyalabwani kino kafeero wammwe kankyebuuze. Nganyo kumwenge entabaza wakate etabaganya kwekomako obwana bw'omu munju mwe busulanga oleta mutini w'omutamidde nga lukolera laba yubwe mwesisi waze kwange to weebale nnyabo yemmwe betwagala obunjudde odidde amayisayisa masiwufu ogasize mbaana kyagabaana tegasiwuke kyova olaba nti kweyombekera tekukyaliko mukulu n'abato kati bakuyiga ebyokufumbirwa baabikomya fumbayo bbiri kasita omujuza ng'olugudde nanti pulaani yekikubadde akaakusaba okukola n'okkiriza eryo lyekkubo lyabwe wate sente zatatoolakaawe ku musolo otaweerera mwanera ky'oba omutumye gwe kwezimba omukazi omutetenkanya oyo taba mubibwe muba mukola ne mwesigaŋŋana ekyo kisaana naye eriyo oba n'atatereera ne bw'aba atakolera n'anoonya zimuwaki suku zakayinja ekamala byonna ekitiibwa ky'obufumbo bw'omumami wange okibabudde bebonne yeeyombekera n'alyoka apanga kuba mu bulamu bwe tatereera ntero bbalaba ali mukazi gomalidandi nnyo bwe zimubulazaawo w'amazzi oyo nga bateesa yenna aswakidde atamye buga olw'obwakyetwala bw'otomuviira akutomedde nze munsobedde 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 bannyabo mbeewonya. Kati nkugira bwe nsiribiita oba osuubiddwa bino nze kye mmaliriza nga kiwedde ekirowoozo ekyange kigamba nti tuveeku ebyo tugendere ku kino ekyatondwa eky'obufumbo kyekyatondwa omusajja n'alamula olwo ne mufuna okwesiima kale kijja kitya tekikyuki empale tisobola kukuuka ssaati ate temunnenya bakulu kubawalampa ntyako obulenzi tikaweerwa mpindi mu ngalo obuusezi wuwiyumbikiri twagaluuka kasi towemya wemya bwana buto ekyo buli mukazi atuuludde kimusaanira obuteesaabulula nnyo mu nsi erinnya lyammwe eryofuulya ddaana kyeyombekedde kiva mu nkongo ze mwafumbanga era alivumirirwa nnyo mu nsi buli omu akimanya eminkuduulu z'empisa zammwe be bwe mutowasa mutwonoono okutusuuza amaka mwekyo ne mukama yanyiiga dda ekitiiwo kifuno kyewadde ebyokuwemyawo emyaka obyeriranya ng'oweebuse zera omukazi alimpemya tugende ffenno yekyali banoonya kyammuyimba mu jjita yange